Yeah, it's Kabagaz.
Vunulu.
One boy, German.
Akwankwa.
It's Jagged Day on the beat.
Johnny.
Yes, mama.
Eating sugar.
No, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Eating some
food. Yes, mama.
Johnny.
Yes, mama.
Eating sugar.
No, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Eating some food.
Yes, mama.
First of all, to kande u ngamam. U ngamam. Tena ongeza mafu dandan. Mimpishi, sauce cost dishi. It's so easy, kwanza snacks mi udishi.
Minateke sausage please.
Sambusa ndo mi hudishi. Sipendangi ma snack, sikulangi ma junk. Sikulangi ma don, sikunywagi ma yog. Kwanza sipendi pudding. Na mi wanga choose sambusa ndo mi hudishi.
Jolly,
jolly. Yes mama.
Eating sugar.
No mama.
Drinking soda.
No mama.
Eating some.
Yes mama.
Sipendi sambusa iko na ndengu. Napenda ile soft ina nyama. Sipendi smoothie iko na mbegu. Napenda ile thick sawa. Kuna nyama quarter na nyama. Hii hapa inataka cucumber. Karoti, karoti itawezana. Sipendi nyama choma. Napenda wet fry. Na kasosa. Sipendi food iko dry. Ndo mi ukula nyama fresh mama.
Chai na njugu. Mina chinja ngoko ni kunywe supu. Leta mrenda sambusa iteleze ai.
Sambusa iteleze.
Niko unenge ongeza maji ya sembe oi.
Ongeza maji ya sembe.
Makura karawa chirama ikaisambu. Isambanga munwa. Muriro kusambanga vitere. Vitere venya isambu kumira.
Pumpkin, avocado, mango. Kabo, misipendi, kando. Carrot, cucumber, tachu. Usimgonge, nkamwaga, distu. Samosa ndogo, nakula solo. Samosa bigi, siwezi swallow. Let a pan, let a sahan. Acha tu serve, tutie ndani. Jile design, utashiba. Utashiba, dushindo kumeza.
Jolly, jolly.